oye era ebiri mu bichira galunye etaka kwa twali magembere osika kwa tebichanya ebibale bya ebiwomu amapapa ebiyembe ebitegenge na ebifunda bufunzi ense kadie nasunga lwendi genda mupya eri ennungi Jendinyo kumazi, amala munga tegabuwa Menambula onusuku, luli ademi olwenda Nendia kubibala, kumuti kumwenda okuobulamu Nesunga lwendi genda mupya, eri enuji Jendinyo kumazi, amala munga tegabuwa Abafuzi abali munseno byebakola byennyamiza okukuuma mirembe ekyo kyaggwa kati kye baliko kwe kututa ebisikiriza biri munsi endwadde n'ebirala abantu kati nsolo ense kadiye nasunga lwendi genda mupya eri ennungi Amala munga tegabuwa Menambula onusuku Luli ademi olwenda Nendia kubibala Kumuti omwenda okuobulamu Nesunga lwendi genda mupya Eri ennungi Jendinyo kumazi Amala munga tegabuwa
Bibana, kumuti omwenda